If you are having sex outside marriage, you are worshiping the devil. The church is full of devil's worshippers as at now.
Forgive me, Father, for I have sinned. Again.
Muno tabe tima pezana Mubili mamu mpinzi tima zivana Umakona usikuwa kuchowinga Uligenazo chikulu chesi flowinga Imweba brother makonda wabu kabene Mwachilamu kulimbigira babene Tiza kutenga tukufari kechi kwesa Ivo vintu vaku uzisungire cheweka Wamuna manje vankara vakazi Hero wafutika kuduri wakunyansi Azimae vango limbikira vana Munga machure kareza vango diana Benango vankara munga machaja Uka katawangira woi kakufyanta Every week ipa sangi atibwa Bavara na masuti bango imba ticha Jane ma hero mweze kuti Kambani ngati mweze ripa duty Ndrama zina siwa faka ufa ringi Zopanga oligone makuchaso daringi Zina manji ni gentile alafie Easy blasphemy time yanga che Benangu satana bambu piana che Munga chibiro benangu bambu vana che Ulidizi mchechu kusira Wapambuka pabantu chakurira Na mugone rufu na kugia dabu Winangu wazaka chuna munga kanchambo Vakukola babongo ziwa firinga Na chikisi pa mamba wa siringa Every week ipa sangi atibwa Watakinga na tishe tungo punda atibwa Atishane Atibwa nje Atibwa Atia Na munga ni masetingi Alliance ya maruvyanya Bati wena na mchechi wama tukana Wena ati J.O.B. alibado Peti pempe na mkule kochibado Vintu vina kareza vive Sansoni Pamarido olibize na chifoni Kwa ya master akonda kujia nshama Sika mkola ati futi sirabana Haimbisa batiliso abundura Pariba soprano wafuna na kuvula Bize bize asikana uwewe Tamunga chumana teba shota kudedesa Mosa munyoza tikuziva Saraula munga wamera tikandoro wakaula Every week ipa sana atibwa Washapura na londo ungo imba chicha Atibwa nji Atishane Atibwa Atibwa Munga ni masetingi
Saturday, you say, well, I don't know. Hello, I say, it's a person the number. You are holy. That we can't bring down the glory of God in church.